Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubusanzwe mutwumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda, ariko mukomeze kutwihanganira ikibazo nticyari cyakemuka neza. Mu Burundi ho turi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22. Ababishoboye kandi mudusangiye ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Hano i Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankosi, ndabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi. Mukanya ni ikiganiro muri isanga kerekeye ubuzima. Turaza kuvuga ku ndwara z'inzoka zo mu nda no ku ndwara ya bilharziose ku buryo bw'umwihariko, indwara ikunze kugaragara ku bantu baturiye ibishanga. Ikaze mwese rero kuri radio yanyu, dufatanye kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu. Mwese muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongere mbaha ikaze mwese. Nkuko nabivuze dutangira ikiganiro cy'uyu munsi, kiraza kuvuga ku ndwara z'inzoka no ku ndwara ya bilharziose ku buryo bw'umwihariko. Nabwiye ko ari indwara ikunze kugaragara mu bantu baturiye ibishanga cyangwa se umwonga mu Kirundi. Twigeze rero kubaganirira kuri gahunda nshya zo kurandura indwara z'inzoka na bilharziose mu Rwanda, aho umutumirwa yadusobanuriye ko umuturage hazagomba kuba ipfundo ryo kurandura izi ndwara. Iyi gahunda rero igeze he, n'ubuhe buryo twakoresha kugira ngo twirinde inzoka zo mu nda, ni gute rero twafatanyiriza hamwe mu kurwanya izo ndwara? Ibi hamwe n'ibindi bibazo muza namwe kubaza, turaza kubigeza ku batumirwa bacu. Turacyarimo kubashakisha ku murongo wa telefone, tuzere ko tubabona mu kanya. Mugume rero hafi ya radio yanyu, turaza kubaha umwanya nk'uko bisanzwe mubaze cyangwa se mutange ibitekerezo. Mukomeze kuduha telefone zanyu tuze kubahamagara. Telefoni yacu ya WhatsApp mwifashisha ni kubanza akamenyetso ko guteranya 1202 44 1993. Ntimwiheze rero, ni radio yanyu. Abatumirwa bacu turaza kubabwira mu kanya tumaze kubabona ku murongo wa telefone. Mwe mwihanganye gato.
Yeah.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima nkuko nabibabwiye mu kanya rero abatumirwa bacu twari tukirimo kubashaka kuri telefone ariko umwe arabonetse muri uyu mwanya ni bwana Jean Bosco Mbonigaba ni umuyobozi w'agateganyo w'agashami gashinzwe kurwanya indwara zititaweho n'indwara z'indiririzi ni mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda. Bwana Jean Bosco muraho neza. Ndagushimiye cyane kuba ufasha aka kanya nzi ko mwari muri mu kandi kazi gakomeye ariko kuba mutwihanganiye mukava mu byo mwari murimo mukaza kutuganirira nabyo ni ikintu cyiza cyane tukwiye kubashimira.
Murakoze cyane ahubwo ni kubw'inyungu zacu twese muri rusange n'izanyarwanda muri rusange kubera ko ikiganiro cyari gikenewe cyane kuko ubutumwa bujyanye no ku n'izi ndwara baba bakeneye kugera kuri buri wese kugira ngo twese hamwe dufatanyirize hamwe kuzirwanya no kuzirinda kugira ngo tubungabunge ubuzima bwacu. Murakoze cyane kuri iki kiganiro.
Nari maze kubivuga rero mu kanya mbere y'uko muza ku murongo wa telefone mvuga ko tuganira nyine ku byerekeranye n'indwara z'inzoka zo mu nda na bilharziose ku buryo bw'umwihariko indwara ikunze kugaragara ku bantu baturiye ibishanga cyangwa se umwonga nk'uko bavuga mu Kirundi. Ubushize twaganiriye ku buryo bwo kurandura izo ndwara z'inzoka na bilharziose ku buryo bw'umwihariko nyine aho mwatubwiraga ko umuturage azaba ipfundo ryo kurandura izi ndwara. Ubu rero nagira ngo mbere y'uko mutubwiraho iyo gahunda igeze banze mwongere mudusobanurire bilharziose icyari cyo.
Jeanine murakoze cyane ku kibazo cyiza twatangiye dusobanurira abakunzi b'iri Amerika ibijyanye n'iyo ndwara. Indwara ni indwara iterwa n'indirizi ikaba akenshi ikunze kwandurira mu bishanga cyangwa se mu mazi adatemba nk'ibiyaga cyane cyane bitewe n'uko aba yandujwe n'abantu bitwa ku gasozi. Ibyo rero umuntu yabasha kujya muri ayo mazi adafite inkweto cyangwa se abasha guhinga mu bishanga atambaye inkweto zabugenewe bigatuma twa dukoko tumwinjira mu ruhu hanyuma tukagenda tukaba indwara. Iyo ndirizi rero igenda igatura mu miyoboro y'amaraso iri hafi y'amara ku buryo ingabo n'ingabo ariho bitura hanyuma bikaba binatera n'amagi igihe kirekire ku buryo amagi agenda rimwe na rimwe akazenguruka mu maraso akagenda akajya mu bice na bimwe by'umubiri nk'umwijima n'ahandi ku buryo n'igihe ishobora kugira ubwo ayo magi agera mu bwonko. Bityo rero akaba ari indwara mu by'ukuri twavuga ko izahazwa ubuzima bw'uwirwaye.
Iyi ni indwara yadutse vuba, ni indwara yari isanzweho. Aya magi muravuga ko atembera mu mubiri iyo amaze kuvamo avamo inzoka nk'ibisanzwe umuntu akayituma ikajya hanze akayibona ko kera twumvaga bavuga za skarisi za runwa ngo tenia n'izindi. Iyi ngiyi ntabwo yari ikunze kuvugwa.
Murakoze cyane. Je ni mu by'ukuri ntabwo yakunzwe kuvugwa cyane kuko murumva ntabwo iboneka ahantu hose nk'uko za runwa ziboneka ahantu hose cyane cyane iyi ngiyi ikunze kuboneka nk'uko twavuga mu bishanga mu biyaga ahantu hamaze adatemba. Mu by'ukuri iyi ndwara yari inahari no mu gihe cya kera mu myaka za 70 bigaragara ko hanyuma cyatangwaga muri bya bice byegereye ikivu ku buryo hanyuma ngeze guhana bambwira ko yagendaga kuri moto atanga ibinini ku bantu baturiye icyo kiyaga muri izo nce zahaze yitwa cyangwa n'ahandi gukomeza iyo nkengero yose ku buryo yari ihari yari ari kuva na kera gusa ubushakashatsi bwagiye bugenda bukorwa kugira ngo tubone ingano yayo mu gihugu cyose n'ahantu igiherereye. Iyo twavuga ngo muri iki gihe nibwo mbese twamenye amakuru yose y'ahantu yabiri amenshi y'ahantu yabiri ku buryo tuzi neza ko indwara kuko tubanje kumenya aho iri turamutse dushyiraho ingufu kuyirwanya bishobora kuba byagira icyo bigeraho. Niyo mpamvu twashyiraho mu kuyivuga cyane mu gushishikariza abantu kuyirinda mu kuyibabwira ibibazo bitera kugira ngo tugere ku cyifuzo dufite nk'igihugu cyo kugira ngo tuyirandure mu Rwanda ku buryo yagiye ku kigero cyo hasi cyane mu mwaka wa 2024 azwi kiza kuzaba nibura ingano yayo iri hasi gatatu/5% by'abantu baba bayirwaye.
Ubwo se nk'umuntu yabwirwa n'iki ko ayirwaye ababara hehe ko wumva nyine nayo majye batembera mu mubiri abwirwa n'iki kugabwirwa n'iki ko ariyo yabarwaye
yego ndakurikirane kuri aho karimo muze kuko amagi atemberera mu mubiri yagenda atembera agenda ajya mu bice bitandukanye by'umubiri ku buryo yumunakirwa ntagashobora guhita avuga ngo ibijyana bikunda niye kuko izina ndwara z'inzoka cyangwa se n'izindi hageze ibimenyetso bihuje n'iby'iyi ndwara ku buryo utahita umenya byana bikunda ngo iyi niyo nk'uko dushobora kuvuga ibishwene ukavuga ati wakwitsamura cyangwa se warwara inkoro wakorora ukavuga ati ibishobora kuba bigera kugaragaza ko wenda nshobora kuzarwara igituntu niba nkoreye mu gihe kirenze ibyumweru ibi n'ibi cyangwa se nagira umuriro mwinshi kuri malariya nkavuga nti birashoboka umuriro mwinshi utari uwa malariya ariko tuzi ko n'ibindi bitera imiriro bitari na malariya gusa byumvikana ko n'indwara z'inzoka nazo cyagendere ziyoze ntashobora kuvuga ngo wenda mbishimaguye cyangwa se nitumye wenda umwana urimo amaraso ngo mvuge byarabikora ngo uyu niyo ikintu gishobora kugaragaza ko umuntu arwaye wenda byatuma akeka ko ariyo n'igihe yaba yarakoze muri ibyo bishanga cyangwa yagiye koga muri ayo mazi kandi nayo yanduye noneho agatangira kugira ibimenyetso bimwe na bimwe navuga wenda byari bigaragaza nk'iyo ndwara akaba yakwishimagura se yakunda kwishimagura akaba se yabasha kugira nk'umuriro rimwe na rimwe akaba se mu musani yakwituma amaraso bishobora gushyika ariko ikintu kibigara hamwe mu by'ukuri ni igihe agiye kwa muganga bakamupima bakabona amagi muri wa musarani ikintu ndavuga ku cyo kindi bambajije uti se ayo majyi atembera mu muntu umuntu arayituma nk'uko ashobora kwituma inzoka nkarunwa oya hano ntabwo ituma inzoka ni ya magi koko kandi ntabwo yabasha kuyabona kuko amagi aba yitumye aba ari mato cyane ntabwo agaragara n'amazi kuko ayo magi ahubwo nicyo nagaragaza nakongera kubwira abaduteze amatwi ni uko mirongo itanu ku ijana by'amagi y'iyo nzoka ntabwo umuntu ayituma akomeza gutembera mu maraso amanuka kuko navuze ko ya nzoka iba ituye hafi mu miyoboro y'amaraso iri hafi y'amara mirongo itanu ku ijana by'amagi amwe niyo atobora twatuyobo duto tw'amaraso akabasha ayo magi akabasha kujya mu mara ariyo asohoka mu musarani nuvuga ngo ashobora kujya kwa muganga bakamupima bagasangamo amagi nuvuga ngo ni ukumenya ko amwe ageze hafi kuri mirongo itanu ku ijana niyo yabashije gusohoka andi buriya yakomeje muri sirikirasiyo mu maraso yagiye mu bice bitandukanye by'umubiri rero ntabwo ntabwo utabona ko ari inzoka keke yagiye kwa muganga bakabasha gupima babona ibyo byuma bapimisha bakabonamo amagi ngo bavuga ati uyu muntu arwaye ya nzoka yitwa shitozoma cyangwa se bariziyoze mu yandi maga akanyuze izina ryayo rikunze kwitwa
yego turaza gukomeza mu kanya nari ngiye kukubaza ayo magi yageze mu bwonko ariko reka tubanze twakire umwe mu bakunzi b'Ijwi rya Amerika telefone ziracamo zarangiza zigacika reka tumwakire italiya telefone ye nawe itaracika nk'uko ari ikiganiro kibaha ijambo kandi nabibasezeranije ko mbaho umwanya bakabaza reka tubanze twakire Pascal
ndabumva rwose
wiriwe urahagana hehe
ndi Bujumbura mu Burundi.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ikibazo nashaka kumenya neza hava imigera ya bilariziyoze. Nikintu umuntu yokora kugira yirinde.
Ubwo reka muhe umwanya gusubize rero yavuze ni biva mu bishanga ariko rero ibishanga mwega muvuga umwonga kugira ngo tubashe kumvika inyonga sawa bugumye hafi rero ubwo gusubiza Jean Bosco
karamikaramini umuvandimwe arakuze cyane w'umurundi ahagaragaje ikibazo afite kijyanye no kumuyayirinda nk'uko maze kubivuga kuko aho niho ituruka akenshi ikaba yinjije mu ruhu ariko nanone umuntu ashobora kuvoma nayo amazi tuvuge nta bundi buryo bwo kubona amazi yo kunywa asukuye agiye kuvoma ya mazi mu bishanga y'amazi adatemba y'amazi yo mu kiyaga ayajyanye mu rugo wenda ntiyakandagiye muri ya mazi ngo yanzoke imyinjire noneho nageza mu rugo agiye kuyanywa yatetse yanzoke ikaba ikirimo ishobora kumunwa kumwinjirira ku minwa byumvikana ko uburyo bwo kuyirinda nta bundi ni ugusukura amazi twavomye ahantu hatizewe tugasukura no tugateka icya kabiri ni ukwambara inkweto mu gihe tugiye guhera nk'ubwo mu bishanga inkweto zabugenewe kuko ntabwo ari izo zose ishobora kureba bote cyangwa ubundi bwoko bwa inkweto icya gatatu ni ukwirinda kwidumbagura cyangwa koga ahantu tuzi ko nko mu kiyaga haba hari iyo nzoka yamusabye ibyago byo kwandura ubwo n'ubundi bugenda bwo bishobora gukoresha icyakane ni ukubasha ku kutituma aho tubonye hose nko ku gasozi cyangwa se mu bishanga kuko biba byongera risike y'uko n'abaturwa ya nzoka irakwirakwira mu bandi bantu natwe tukaba twakongera kuyandura ikindi ni ukwivuza buriya kwivuza iyo urwaye bivuga ko itakwangiza kandi nta gukomeza kuyanduza abandi bantu b'abaturanyi ibyo bivuze kwivuza ko hari ujya kwa muganga cyangwa se hari gahunda ziba ziriho mu bihugu nkeri hano iwacu mu Rwanda yo gutanga ibinini by'inzoka ku bantu bagirwaye cyane ngo se mu gace yiganjemo ahangaha duha abantu bose kugira ngo tugabanye kwa gukwirakwira kw'iyo nzoka ndetse n'abantu bakuru kuri ubu tubaha imiti bitewe n'ahandi inzoka yiganje cyane nk'ubu muri mu cyumweru cyahariwe ubuzima dore ko nicyo turimo tuyotanye ku itariki 14 kugeza ku 18 z'ukwezi kwa 10 mu cyumweru gitaha tuzaha abantu bakuru bose bo mu karere ka Rusizi baturanye n'ibishanga byumvikana ko ngo nabwo ni uburyo bwo kugira ngo twirinde kugira ngo iyo nzoka yikwirakwira ku bantu benshi bameze kuyandura
yego Pascal nizeye ko usobanukiwe
ekoma kote
cyane kose urakoze nawe twakire na Meritus uranyumva Meritus turi kumwe
ku murongo
urahagana he
Bujumbura
yego izina ryawe narivuze neza
neza
nuko ufite akabazo cyangwa intererano
uburyo irandukira nangwe n'uburyo iyo nzoka aho yirinda mu kwambara inkweto mu kwirinda kuyituma aho ubona hose iyo nzoka nta muti nari nkeneye kumenya tutuma preventive n'uvuga umuti wundukiye tutuma preventive
ariko ubwo ni ibyo nyine byo kwirinda kandi amaze kukubwira nyine ibyo wakora
n'ubwo buryo gusa nta wundi muti nko gukina kujya
gukingira uravuga nk'urukingo
nk'urukingo ibinini by'urukingo dufate
Bosco yego
ama kandi nkabaza ni ibimenyetso cyane cyane igira bitandukanye n'izindi nzoka
nzi ko mutadukurikira aho ngaho mutatwumva kuri radio reka bugumye hafi hanyuma agusobanurire Jean Bosco mwasobanurira Meritus
ikintu mbitse yabajije bwa mbere yabaza gake nta rukingo ruhari mu by'ukuri iyi nzoka nta rukingo ruhari rwayo ruraboneka ruzi rwakorwa kugira ruhari rushobora kwifashishwa icyo umuntu akora gusa ni uko ibyago byo gukwira twakomeje kuvuga ahangaha ariko kwinda none bisaba ko bidakorwa n'umuntu ku giti cye gusa kuko ushobora kukeneye kwa koga muri cya kiyaga kugira ngo nyine wiruhure cyangwa se ubashe kugarura imbaraga icyo gihe rero bivuga ko kugira ngo by'ukuri dufatanyize hamwe tubashe kwinda twese iyi nzoka ntari mu giti cye gusa ni mu rwego rw'umudugudu mu rwego rw'umurenge mu rwego rw'akarere hanyuma twe tukisha hamwe mu mudugudu tukareba kuki ikiyaga cyangwa se igishanga cyacu cyangwa cy'imobilarizyozi impamvu basanga imisane idahari kuki tutakuba cyane imisane kugira ngo bazi gutuma ku gasozi yo kuza kutwanduriza igishanga kigira ingaruka ku buzima bwacu kuko icyo gishanga twagikeneye kugira ngo tugihingemo umuceri tugihingemo ibyo dutunga ariko nabyo dukeneye kugira ngo duhinge ibyo dutunga tudakuramo uburwayi butwangiriza bwa buzima dushaka gutungisha ibyo duhinga niyo mpamvu ikibazo cya mudugudu wacu hariya dutuye tukaganira twese nk'abaturage tukareba igituma iyo ndwara ikomeza kwiganza aho hantu bacu hanyuma tugashaka igisubizo kirambye haba kubaka amatoilete haba gushaka za nkweto zikwiriye haba gushaka imiti cyangwa twa dukoko turi mu mazi twororekeramo ya nzoka n'izindi ngamba kugira ngo ibyo kugicira izezi iwacu kuko umuntu umwe ku giti cye ashobora kuyirinda ariko biragoye 100% kuko ashobora kwanduzwa n'abandi bantu b'abaturanyi mu gihe ndagiye kugana mu yandi mazi yaba atarayo nk'aho ngaho niyo yaba ari hano yasohoke igihe akayoga byamudaha ingaruka no gutsinda bikwiye kugira ingamba zihuriweho n'abandi bantu benshi kugira ngo tubashe kuyihakira no kwica ayiwacu mu mudugudu.
Niyo mpamvu mwavuga ko ingamba zishingiye ku baturage, umuturage ku giti cye ari uzaba ipfundo mu kurandura izo ndwara. Meritus wumvise?
Nabyumvise, nasiganye natahuye ko hariho numvise yuko ari gukinga ariko umuti utabaho.
Umuti bahajyavuze hari ibinini batanga. Umuti wo gukingira ntawo ubaho ariko ibinini birahari byo kuvura. Yego.
Dufate rero umuntu yamaze ku yasamaye mu bisanzwe gukinga yafashwe n'iyo ngwara. Hariho urabizi abantu n'abantu birashika agateba kwivuza. Eske iyo amaze gutiba kwivuza akaza kwivuza iyo byamaze kurengerana araronga umuti ariko hari igihe aba yamaze gushika kuma iyo nzoka yikomplika gute amakomplikasiyo yayo.
Urakoze cyane Meritus, ni ikibazo cyiza. Ubwo nakongeraho nacyo kinini nashatse kubaza Bosco, wari watubwiye nyine ko ya magi atembera akagera no mu bwonko, nawe arakubajije ati bigenda gute umuntu aravurwa? Nawe nakubaza nti umuntu iyo byageze mu bwonko umuntu arashobora kuvurwa agakira?
Urakoze cyane, ikibazo cyiza cyane. Wenda ntire kuri komplikasiyo zimwe na zimwe zigenda zibaho bizitewe n'iyo ndwara. Komplikasiyo navuga wenda mu Kinyarwanda ko ari ingorane zikabije zituruka kuri iyo ndwara. Izo ngorane zikabije zituruka kuri iyo ndwara rero ni uko ya magi menshi barire agiye cyenda nko mu mwijima, atuma wa mwijima noneho habaho icyo nakwita kuba ya mikorere y'umwijima myiza itabasha kubaho. Ya matu byatemberaga ava mu mwijima akomeza ntabashe kuba gitembera neza, noneho hakaba habaho icyo nakwita ipetansiyo portale. Noneho ipetansiyo bituma umuntu hano mu mihogo ashobora kugira amavarisi ama bayita mu Kinyarwanda, ku buryo ashobora no kujya aruka amaraso. Ndetse bishobora no kwikomplika, ibyo byose bishobora kwikomplika bikageza ubwo umuntu apfa azize iyo ndwara. Cyane cyane iyo ni komplikasiyo ya mbere navuga iterwa na shitiroma. Ni ukuvuga ngo haraho fibrose y'umwijima, ukanatumba cyane ugasanga nagize inda nini cyane yaratumbye kubera wa mwijima wagiye wangirika ugatumba cyane. Noneho ya maraso yagitembera mu mwijima ntaba gitembera mu buryo bukwiriye, umuntu akagira hipertension portale. Ibyo bikaganisha ku kuba yagira izo fagiovarisi, umuntu akagaruka n'amaraso ku buryo biganisha ku rupfu. Izi ni komplikasiyo ikunze kuboneka cyane. Izindi zijya mu bwonko n'ahandi hatandukanye ziravurwa, ariko bisaba abaganga babizobereye kugira ngo bitangiza nk'ubwonko cyangwa ahandi hantu yaba yagiye. Kimwe ni uko niyo yo mu mwijima iyo ataye yagira kurwo rugero rwo hejuru, kuko iyo umaze kwangirika wo biragoye ntabwo uba ukigaruwe mu buryo wongere ugaruke usubire gukora mu buryo busanzwe. Niyo mpamvu dushishikariza abantu kugira ngo bivuze hakiri kare, tumenye niba ariyo bahabwa imiti bitari byagira ku rwego rwo hejuru rukomeye cyane aho biba bitagifite igahuriro. Ariko ahandi hose yabasha kugira nko mu bwonko n'ahandi ushobora kuvurwa, ariko mu buryo bwitondewe n'abaganga bizobereye kugira ngo bitagira ibindi byago bivukiraho nyuma yaho.
Kwirinda no kwivuza hakiri kare. Meritus rero nizeye ko wasobanukiwe. Nagira ngo twakire undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika. Shukuru.
Murakoze cyane.
Shukuru.
Hello.
Yego, turakumva.
Amahoro.
Muraho neza?
Ego, mbanje kubaramutsa nongera ndamutsa n'umutumire ku Ijwi rya Amerika.
Arakumva.
Ego.
N'ubwa mbere tuvuganye mbese mu kiganiro, ndumva Ijwi ryawe ntarize.
Ijambere ndakunze kuvugira kuri no radio Ijwi rya Amerika cyane rwose.
Yego, keretse niba dusanzwe duhira indi zina. Nuko ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Mbona ari ifite utubazo tubiri nagira mbaze umutumire.
Ubundi uri hehe?
Merereye i Burundi mu ntara y'amajyepfo igihugu. Ubwo nari mfite utubazo tubiri nagira mbaze umutumire. Twerekanye n'iyo ndwara nyine y'uwo mugera w'inzoka.
Yego, baza.
nagira ndamubaze ese inzoka icya mbere cyo biterwa n'iki ko tubona abantu benshi babayeho kandi umuntu akabaho yitwa ngo arivuza ariko amaherezo akazaza gusanga yarasinzikaje n'inzoka ese hari ibindi bintu byaba biva mu byo tujya bidutera izo nzoka kuko tuguma tuzisangamo buri gihe icya kabiri nagira ndamubaze ese ishyirahamwe OMS rijejwe amagara y'abantu ririmo rirategura iki kugira ribe ryakinga izo nzoka muri rusange urazi ko abantu benshi usanga twisangamo iyo migera y'inzoka murakoze cyane
urakoze cyane guma hafi ubwo agusobanurire Jean Bosco uyu muvandimwe Shakora ati inzoka turazihorana dukora iki cyangwa OMS duteganyiriza iki
Shakora afite ikibazo cyiza nkuko yabivugiye nawe zikunze kutuwamo cyane cyangwa se kuba mu baturage cyane akenshi hano ni ukubera ibibazo navuga bigeze nko kuri bitatu ingenzi icya mbere ni isuku cyane cyane nimvuge tundagaruka ku gukaraba intoki tuzi ko itariki 15 z'ukwezi kwa 10 bibeshya bari umunsi mpuzamahanga wo gukaraba intoki ariko uyu muco hari bamwe utari wajyamo ku buryo usanga za ntoki zacu zidufasha imirimo myinshi zinatugaburira ariko zinaduhereza bwa burwayi ariko za nzoka nitubasha yo kwaca uyu muco wo gukaraba intoki ukwiriye twibwira ko twakwirinda inzoka nyinshi inzoka ziduhoramo ntitubashe kuduhoramo nk'uko biri ubu ngubu icyo ni kimwe
ye Bosco utari wakomeza hari umuco umuntu yavuga ko ari mwiza ariko kandi runadukururira n'izo nzoka abantu bahana umukono bahana ibiganza
nibyo ni kimwe gisa nkaho kiri mu mibereho y'abantu mibereho y'abanyarwanda ndetse kigaragara mu kantu bakunda guhanyanya cyane ku buryo usanga akenshi iyo abantu bahanye intoki ikibazo kiba ese ni zihanye na mugenzi wanjye ndibuka kujya kuzikaraba ningiye kurya ndibuka kujya kuzikaraba mbere yuko ntegura ibyo kurya ndibuka kuzikaraba mbere yuko njya gukora ikintu icyo cyose gifite aho gihuriye n'akanwa cyangwa se n'igice cy'umubiri wanjye cyakwanduzwa n'izo ntoki kuko niba wenda witugoye kugira ngo tuve kuri uwo muco wo gusuhuzanya no guhana intoki rero tugomba gufata ingamba zo kugira ngo arebe uburyo noneho yabasha kwirinda kugira ngo niba icyo kitabashe kuvaho abashe kwirinda gike kubasha kumubera isoko yo kumwanduza indwara usibye no kusuhuzanya abantu bava ku misane cyane cyane iyo mbonye nk'umuntu avuye mu musane ntakaba intoki mba numva ngiye nsheshe nk'urumeza kuko hariya n'ahantu haba inzoka nyinshi cyangwa haba indwara nyinshi n'urugi rwonyine kuyikoraho kuko utinya ko hari undi wavuyemo akatoka amadafashe adakarabye intoki utinya ko kuko we yarwanduje nawe kurikoraho byakugiraho ingaruka niyo mpamvu umuntu yaba avuye mu musarane kwituma cyangwa se kwihagarika bisanzwe agomba buri gihe gukaraba intoki kugira ngo yirinde ko izo ntoki zamubera isoko y'umuzi indwara iki cyo gukaraba intoki tukivuyeho noneho ikindi cyo kugira umusarane umusarane hano ni ikintu gikomeye cyane kuko usanga imisarane idakwiriye idafite uburebure buhagije amasabo agenda agakora ku mwanda akaza agashyira ku masarane yacu agashyira ku mboga twahinze impande y'umusarane cyangwa impande y'urugo ugasanga turimo gusoroma tugiye gukora salade yacu tukongera tukiyanduza cyangwa se twatumizwe n'itekinike z'imboga neza tukiyanduza cyangwa yasaziye abije ku masarane twayogeje ugasanga tuyikwariraho tukiyanduza byumvikana ko umusarane udakwiriye ni isoko y'izi ndwara z'inzoka bivana naho umusarane ukwiriye wandi ufite uburebure buhagije nibura burengeje 1.3 wawundi utinze neza ukorewe isuku ku buryo nta masazi agenda ngo awusure agaruke ajye ku byo kurya cyangwa ku masarane yacu umusarane mu by'ukuri akeneye kwiburira urugo kwiga umuturage kandi ugakoreshwa na buri umwe wese tukirinda kwituma ku gasozi cyane cyane habireba nko kubana kuko usanga abana bakwiye nko ku ishuri bituma aho babonye cyangwa se n'abandi bantu bakabituma aho babonye aho byaba bibabaje kuko usanga za nzoka zigenda zikwirakwira n'imvura iba ikamanura uwo mwanda n'ikindi kintu ushobora gusanga nk'ahantu hari ibishanga birebire binini bihingwamo wenda nk'umuceri nta musanu uhari wenda nk'impande ku gasozi aho ngaho hari nk'aho nasuye mu gihe gishize bambwira ko kwe gishanga cy'umuce yari kirekire cyane kumwe umuntu adashaka gukora ibirometero bibiri agiye gushaka gusane ku musozi ngabi abasha kubikorera aho ari hafi aho ngaho ibyo bigaragaza ko mu by'ukuri dukeneye guhindura ya ntundi tukumva ko ntabwo ngomba gukora icyo kintu kuko nzi ko ndi kwangiza ubunywa bwanjye n'ubwa mugenzi wanjye nyandi dukeneye kwigisha cyane utegeye no kwituma ku gasozi cyangwa se kudakoresha umusarane bukwiriye hanyuma ya mazi noneho dukoresha ari cyangwa tushaka kugarukaho amazi dukoresha dushobora kuba tudafite amazi meza n'ibyo ariko se yamabi tuba mu cya gishanga tubasha kubasha kuyakora kugira ngo twanduza ibyo dushobora kuyateka kuko dushobora kuba nta mazi dufite aka kanya meza kandi dukeneye amazi yo kunywa ntabwo tuyakura mu ijoro cyangwa tuyakura ahandi hadashoboka niba tuyakura ahandi hashoboka ni hehe mu cya gishanga cyanduye wenda gishobora kuba cyangwa n'abana bitinye ku gasozi n'abandi ariko aya mazi niba nyafashe niba nyafata nyajyana mu rugo mbanze nyateke cyane kuri nizera ko twa dukoko twari kunywa za nzoka cyangwa za ndwara zindi twapfuye nimbanze se nyashyiremo siro cyangwa izindi poroduza zica izo nzoka cyangwa izo ndwara kugira ngo nyine kwandura ubwo buryo butatu cyangwa dufite ubushyize mu bikorwa cyangwa tubashe kwitwarika kuri bwo byatuma muri kuri inzoka zitatubamo cyangwa ziri hano iwacu mu mudugudu akarande
yego urumva harimo urukururane birava mu kwituma ku gasozi bikajyana mu mazi bikava mu mazi bijya mu biribwa niho yavugaga ati ibiribwa hari ibiryo twaba turya bivamo bidutera inzoka kuko urumva nyine biragendera hamwe byose iyo suku rero nk'uko urimo kubivuga ni ingenzi reka twakire Johnny turi kumwe
ye mwiriwe cyane amakuru yanjye
ni meza uradusuhuza urahagana hehe
ya Jenny jya mbere mbasuhuza mvugana na Radio ya Amerika
ikaze cyane rwose urahagana he
ndi muri Finland mu gisagara cya Oulu
aho ni kure cyane n'ubwa mbere rwose nuko turakwakiriye rero ku ijwi rya Amerika nuko
yego mbanje gusuhuza umutumire namwe nyene kuri Radio Jing ya Amerika tubashimira ku mugezaho amakuru ndabakurikirana cyane sinzi ngo bimaze amezi angana iki cyangwa imyaka ingana iki ndabakurikirana nukuri muradushimisha rwose ndabasuhuje
urakoze cyane natwe turagusuhuje kandi turakwakiriye
ni byiza rero ndafite akabazo kamwe ku mutumire ku byerekeye izo nzoka ahanini inzoka zo mu nda biravana n'isuku rike n'amazi mabi nk'uko yariko arabivuga ariko ahanini jyewe ariko arabivuga nagumye niyumvira nko muri ibyo bihugu by'iwacu byo muri Afurika usanga bikiri mu nzira z'amajyambere usanga nk'abantu benshi ari abarimyi mu ncamake ugasanga yazindutse agenda kurema ahantu kure ko ashobora gufata nk'ibirometero bine bitanu kaca niyumvira rero mu gihe yoba yifuje nko kujya kuri grambeze cyangwa pedibeze ahantu yoja muri biriya ndinza yuko yopfuma yimba hanyuma niyaheza agafukira wa mwanda icyo nicyo nagumye niyumvira kugira ngo akidusangize ko ndabe yuko ari ukuntu ushobora dufasha kuri abo bantu baba bari kure n'ahantu bajya kwituma murakoze
urakoze cyane urimo kutwumvira kuri interineti
ndi kumvira kuri interineti nta kibazo nahumva
ndabumva sawa reka ubwo none tukugumisha ku murongo cyangwa tukureke ugende ukomeze wumve kuri interineti
nimungumize
ku murongo nimba hari akabazo byaba byiza nkabumva okay sawa Bosco Johnny ati aho umuntu acukuye akobo agakora ibyo akora arangiza agatwikira hari icyo byafasha
umuvandimwe arakoze cyane biza binyutsa muri Isirayeli ya kera abazi bya Bibiliya hari ukuntu Abisirayeli bimukaga kuko bari imbaga y'abantu benshi ubwo rero Imana yabahaye mu mategeko yayo ko nibajya bagera ahantu kugira ngo batazagira uburwayi baboneka muri bo bajya bajya inyuma y'intambi bagacukura icyobo bakitumamo bahita bakunye bagatwikira kugira ngo Imana itazabona ikiri muri iyo nkambi ikabavamo ikigendera byumvikana kuba kugira ngo inabarinde n'ibyorezo by'indwara bituruka ku mwanda mu by'ukuri umuvandimwe arakoze cyane ati bashobora kujya mu kurima mu gisambu kure cyane ahantu atabona umusarane atabona umutu wanyuza mutira umusarane
ni hahandi wavugaga abahingwe umuceri.
Ariko mu gishanga hari yaho hari aho byaba bigoranye kuko icyo gishanga kiba kirimo bihingwa umuceri, urumva kiba kirimo amazi, kiba kirimo iki kucukura muri icyo gishanga rumuna kituma kunyara kwikira. Aba hari amahirwe menshi yuko n'ubundi amagi agenda kwira amazi agenda kwirakwira ahantu hose, ariko nari nko ku butaka bw'agasozi, ariko nabwo akiringira ko amazi atazazanga amanukihe atware uwo mwanda. Urumva nta bundi buryo buhari aho yango yitse ku gasozi buriburi aho yamvura igwa ifite imanukana umwanda mu buryo bworoshye, acukuye icyobo gihagije akitumamo. Rwose ubu ni uburyo navuga ngiye ku giti cyanjye nka Bosco ndi nashyikira, aho kugira ngo akwirakwize umwanda ku gasozi ntacyo yacukuye, aho byaba ni ukuri bifite uruhengekerezo, aho kugira ngo birira rutanga na none.
Yego Johnny, urasobanukiwe? Wasobanukiwe?
No, nasobanukiwe kuri murakoze cyane kuko nagumye ngira ikibazo ndavuga ati none umuntu azoba ari nko ku birometero bishika 3-4-5 atahanuwe kiri kandi biramugoye agehe, ariko ndumva ukuntu ashubije rwose bira ndasobanukiwe. N'ubundi nyene yoba nawe nyene bimugoye nk'uko avuga ati arahantu adashobora kuronka wese arabyumvise yuko ejo bitaba bimugora, ararose n'ubumenyi bushasha ukuntu yokwirwana kandi agasanga n'abandi barose impuzeye bakabwe mu bibazo.
Murakoze cyane.
Murakoze cyane nibyo rwose gucukura icyobo akitumamo rwose byaba biruta kwituma ku gasozi ahabonye mu gihuru cyangwa se mu byatsi ahantu, kuko umuntu uhatangutse ashobora kwandura izo ndwara mu gihe bitajya hasi nta ngaruka nyinshi bishobora kugira cyane ku bantu.
Yego. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga turavuga ku bijyanye no kurwanya inzoka zo mu nda. Twakire Anastase, turi kumwe? Wiriwe uri hehe?
Ndano mu karere kawe mu Gatumba.
Hehe?
Mu karere ka Huye.
Huye mu majyepfo y'u Rwanda?
Yes.
Nuko ikibazo cyangwa igitekerezo?
Akagira ikibazo mfite ese nakuntu bagira inama abantu y'ukuntu bazajya banoza isuku y'amazi, ko muri iki gihe ubungubu umwanda usigaye ari mwinshi cyane mu mazi bitewe n'uko imvura iyo iri kugwa ari nyinshi. Ariko turi mu gihe cy'imvura abantu usanga bavakaza nyine imyanda ku misozi noneho bigashokera mu mazi tumwa, kandi ahenshi amazi akunze kubura ugasanga abenshi tuvoma amazi y'ibirohwa cyane. Nta kuntu batugira inama z'ukuntu twazajya dufata neza ayo mazi cyangwa se tukirinda kugira ukuntu twashyira imyanda ku misozi, batugira inama kabisa nk'abantu babihugukiwe.
Nta bantu mujya mubona babaha izo nama? Nta bantu bajya babatemberera aho ngo babahe izo nama?
So baraboneka bahari, ariko se niba bahari nyine urabona abantu kugira ngo umuntu akurikize nimubwiye bimusagoraho, nawe ubuntu wenda wabubona arimwe nko mu mezi nk'atanu cyangwa atatu, urumva ibintu bigoye bisaba guhoza utu.
Yego, urakoze cyane Anastase. Reka nawe tube tukugumishijeho wumve igisubizo. Jean Bosco Anastase ati kwigisha ni uguhozaho.
Umuvandi narakoze cyane, mbanje kumushimira akomoje ku ntego zimwe hari bisanzwe bikorwa inyigisho ziratangwa zijyanye no gusukura amazi, kuyafata neza ndetse n'andi yandi tukaba twayakoresha ntadutere uburwayi. Ariko twifuza ko noneho ibyo biganiro bigenda bitegera mu mudugudu, bakicara mu isibo cyangwa mu mudugudu bakavuga bati isoko y'amazi yacu dufite ahangaha ni iyihe. Noneho ku buryo bwa butumwa bw'ukuntu amazi asukurwa babuganiraho, abaturage bose bakabwumva kimwe. Kuko ushobora gusanga wenda nk'ushobora kuba ubutumwa bwo gusukura amazi wenda banyuzeho ku ishuri, ku kigo cy'ishuri, abanyuzeho na mudugudu rimwe nk'uko yabivugaga, aho dushaka ko niba mu mudugudu hariya haba ipfundo nk'uko twatanye ikintu tubivuga byo kugira ngo baganire ibibazo ubwabo bihari babishakire umuti hamwe n'icyo cy'ayo mazi. Rero
bakavuga ati isoko dufite y'amazi bibiri miliya y'ishamba na handi dufite dukura amazi mu gihe ibikorwaremezo bigenda bitwegereza kugira ngo tubone amazi meza tuba dukoresha ariya ariko mu twakoresha ntadutere ibibazo. Ibigo rero bishinzwe isukurwa ry'amazi nizera ko mu bitekerezo dufite nka minisiteri y'ubuzima ifite ni uko ushaka kuzegera ibyo bigo byose kugira ngo hakorwa nk'ubutumwa bugenda bukagera ku muturage uri mu mudugudu ku buryo mu gihe babiganiraho ubwabo bamenya bagira ubumenyi buhagije ku gusukura y'amazi bagira ubumenyi buhagije ku kuntu bashobora gufata amazi ntabatera uburwayi. None usibye n'ibyo ngibyo bagira ubumenyi buhagije kujyanye n'imisarane ikwiriye n'uburyo bakwiye gukaraba neza intoki zire kwanduzanya indwara n'ibindi nk'ibyo. Dushaka rero kubwo ubutumwa bugira ku mudugudu mu isibo hanyuma abaturage bakabasha kugira ubumenyi bose ku kigero kimwe kugira ngo twirinde inzoka kuko tuzica nk'uko tubyifuza mu Rwanda mu gihe kingana nibura na 2012 tukaba twageze munsi y'ikigero cya 20% cy'amayeri mu gihugu. Ibyo rero avuga nibyo birakwiriye rwose ni igitekerezo cyiza cyane kandi tugifite mu mishinga yaho tuzahuza ibigo byose birebwa n'iki kintu kugira ngo tubashe gukora ubutumwa bumwe buzajya ku mudugudu bukabasha gufasha ku mudugudu nk'uko hagiye y'ubutumwa bujyanye no kubaka tuwarete nziza hagiye n'ubutumwa bujyanye ko amazi yasukurwa meza akagera ku muturage cyangwa se umuturage akamenyesha kumenya ubwo butumwa bw'uko yayasukura nubwo yaba ari mabi ntayari afite aho ngaho kugira ngo abashe gutuma atamwanduza uburwayi.
Anastase, urakoze cyane kutwunganira no kubaza ikibazo. Reka noneho twakire Muhire. Muhire, uranyumva?
Hello.
Wiriwe?
Nibirome.
Yego, uri hehe?
Ndi mu Rwanda, hano mu Karere ka Nyagatare.
Nuko, ikibazo rero cyangwa igitekerezo?
Ako nabo ndikumva neza ndumva bicikagurika sinzi mbandara amakonekisiyo.
Ariko ntacyo twe turakumva, baza cyangwa utanga igitekerezo.
Ni byiza kwiyo nsanganyamatsiko muri kuganiraho yo kwirinda inzoka dukaraba amazi meza. None ikibazo mbaza
yego
turakumva.
Baza turakumva.
Ikibazo mbaza. Ndabaza ikibazo, none iyo umuntu arwaye inzoka wenda yakoresha amazi mabi akayarwa n'inzoka yari ni iki ko yihe yanywa kugira ngo izo nzoka zikire burundu kugira ngo asubire uko yari ameze?
Imiti yanywa? Urashaka yivure n'imiti ya Kinyarwanda cyangwa uravuga imiti, urabaza imiti yanywa yo kwa muganga? Ugomba kujya kwa muganga.
Imiti yo kwa muganga?
Ugomba kujya kwa muganga akayikwandikira.
Wagira
ngo wumve umuti waba uvura kurusha iyindi se?
Ku buryo muri izo nzoka zagenda umuntu akaba mutaraga.
Zagenda zikagaruka ariko udakurikije ya mabwiriza. Bugumye hafi agusubiza, sibyo? Bosco, nsubiriza Muhire.
Umva rero, Nyagatare, arakoze cyane. Mu by'ukuri hari abatekereza ko ngo bashobora kunywa nk'akayoga kawutunda gakakiri umuhama cyangwa se gashyushye cyane
kakazica
ngiza kazikaguruka ntizagire kumugeraho, ariko ibyo ntagaruka rwose. Imiti yemewe ni iyo kwa muganga, ujya kwa muganga bakapima ni ubuhe bwoko bw'inzoka ufite kandi se ni uwuhe muti ushobokana n'iyo nzoka urwaye, kuko ari ibyo yaba akayoga gashyushye kari kuri kavuraga inzoka umuryango mpuzamahanga ushinzwe iby'ubuzima wari kugashyira kuri lisite y'imiti ivura inzoka ukavuga ati rwose urwagwa rushyira icyo mujye murunywa uzabavuga, ariko ntabwo ariko bimeze, ntabwo urwagwa ruri kuri lisite cyangwa uri ku miti yemewe ivura inzoka. Niyo mpamvu rero uburyo bwiza bwo kuzivura neza usaba kujya kwa muganga bakadupima bayisanga bakaduha umuti ukoranye iyo nzoka. None rero ikindi kandi n'inama tugiye zo kwirinda tumaze kumva muri iki kiganiro tukazishyira mu bikorwa, tugakaraba izo ntoki nitwe tume ku gasozi tugasukura ibintu byose neza n'ibindi bizatuma rero mu by'ukuri tugarukamo kugira ngo dukunze kugira ubuzima bwiza.
Hamaze umubiri zise ko bawuha inyana zigakira umuntu we ntiyasomaho.
Murakoze cyane. Nibuka ko nayo nkiri umwana hari igihe twarwaraga nko mu nda bakaduha ibishikashike, sinzi neza niyo ibishikashike twabinywaga ugasanga mu by'ukuri mu nda haroroshye, kandi tuzirikane ko nanone burya ino miti dufata yo kwa muganga iba yakozwe mu byatsi, indi yakozwe mu bindi bintu bitandukanye, ku buryo ntabwo twavuga ngo mu gishikashi cyamuze ntabwo uvura, ariko ntabwo burya ingano y'umubiri cyangwa y'igishikashike tuba tuzi ko ingana umuti wa Kinyarwanda, ku buryo twavuga ngo iravura inzoka iyi n'iyi ntabwo ubimenya. Mu by'ukuri twagize mu Kinyarwanda kuko nicyo kintu cyahabaga gihari nk'igisubizo cy'ako kanya, kuko wenda bamwe ntabwo babaga bafite uburyo bwo kugera ku ivuriro mu buryo bworoshye, bigatuma bivuza Ikinyarwanda. Ariko kuko itizewe ijana ku ijana ngo tumenye ngo ikora ite, cyangwa se ngo ingano yayo y'umuti uvura cyangwa se igishashi kivura indwara y'inzoka kingana gite, niyo tutashishikariza abantu kwivuza Ikinyarwanda.
Umuntu yapfaga kubona yitumye inzoka bakavuga bati zashizemo
izo nzoka, urugero bakaba bagira ibibazo by'umwijima cyangwa se n'ibindi bibazo bitewe n'iyo miti y'Ikinyarwanda bakoresheje itabashije gupimwa neza ngo hamenyekane ingano yayo cyangwa se n'uburyo ivura iyo ndwara.
Yego, urakoze cyane. Hanyuma Muhire, wumvise?
Ndumvise, ndasobanukiye. Ikindi kibazo mbaza ariko ntabwo kijyanye n'ibyo, ndabaza none iyi radio ndayikunda cyane ariko inangana ntabwo tujya kuyifatisha, mwazakora iki kugira ngo tujye natwe tuyifatisha?
Ni ku busanzwe cyangwa ni muri iki gihe hari ibibazo bya tekinike?
Muri iki gihe,
muri iki gihe Nyagatare ntimutwumva, ntabwo ari mwe mwenyine. Nari ngeze ngo aho ngaho ntabwo musanzwe muyifata.
Ntabwo tujya kuyifata, tubona gutyo nyine napostinze.
Ntabwo ari muri ibi by'umweru hafi bitatu byonyine? Niba numva neza. Okay. Ubwo ikibazo ndakigeza ku babishinzwe, ubwo nibihagire cyo bashobora muzabona mubasha kuyumva.
Murakoze
cyane. Twibutse ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi mu kiganiro muri Isanga cyerekeye ubuzima. Umutumirwa wacu uyu munsi ni Bwana Jean Bosco Mbonigaba, akaba ari umuyobozi w'agateganyo w'agashami gashinzwe kurwanya indwara zititaweho n'izindiririzi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda. Dusubire ku murongo wa telefone twakira Emmanuel.
Nanjye mu karere ka Nyagatare mu Rwanda.
Yego.
Gusa icyo kibazo cyo kwita indwara zo mu nda ukuntu twakirinda, twakagiye kunywa amazi gatetse, za nzoka ziba zirimo zigapfa, mikorobe zose zikavamo. No gutekesha ibiryo tugakoresha amazi ya robine asukuye, ibyo twaba twirinze inzoka zo mu nda.
Ni ukujya utanga ubutumwa rero nawe tugafatanyiriza hamwe.
Dore ko na mbere umuntu yarwaye inzoka akanywa n'umuravumba.
Muravumba avura inzoka?
Muravumba nawe uravura.
Ariko no kujya kwa muganga se ibyo bivugaho iki?
No kwa muganga nawe bakagwa ibinini nabyo bikagenda neza ugakira,
cyane ko aribo bashobora gusuzuma bakamenya n'indwara urwaye bakayiha n'umuti bijyanye. Yego. Ubwo rero reka tugushimire nawe iyo nyunganizi, tukwifuriza kandi ibihe byiza.
Muri duvuna gubwe neza.
Yego nawe.
Nawe turi kumwe.
Yego nawe. Jean Bosco Emmanuel, mwamubwira iki?
Murakoze cyane Emmanuel, arakoze cyane ku nyunganizi aduhaye. Nibyo koko icy'ingenzi ni uko izo nyunganizi cyangwa ibitekerezo afite abisangiza abaturanyi. Ni byiza kuko ushobora kuba umuturanyi wawe adakaraba intoki cyangwa se atanywa amazi meza cyangwa atekesha amazi meza ujya kurya. Iyo inama rero ujye ukicara nawe ukamuganiriza ibibazo by'inzoka, ukamubwiriza ibyazo, ukamubwira n'uburyo aramutse azirinze cyangwa se akoze ibyo bintu byiza bishobora kumugirira akamaro, na wahindura kwa kuntu yumvaga ibintu agahinda yamigirire akabasha nawe kugira imyitwarire myiza muri nda iyo nzoka icyo namushikaza no kugira ngo mu byukuri aganiza abaturanyi haba mu nama bahuriramo haba se aciye mu buryo busanzwe abashe kwabwira izo nama afite nziza kugira ngo nabo babashe kugira imyitwarire kwinzi ariko yongeraho n'izindi gukaraba intoki kwituma buryo mu isirane kugira mu by'ukuri twese twirinde inzoka tumire abaturanyi bacu.
Ye hanyuma Bosco mpereye kuri ubwo buryo bwo kwigisha gusangira amakuru kugira ngo umuntu arusheho kwirinda cyangwa se no kurwanya izi nzoka nkuko nabivuze ubushize mwatuganiriraga ku buryo nyine umuturage yafasha akabipfundo mu kurandura izi ndwara aho mwagiye musobanura muri iyo gahunda mwasanze ibikorwa babyakira gute?
Murakoze cyane. Wenda naganiriye n'abantu batandukanye abaturage umuyobozi w'umudugudu ku kigo nderabuzima babyishimiye cyane babyishimiye bakavuga bati twicaye hano iwacu umudugudu tukabasha kuganira ku bibazo byacu dufite ariko umuyobozi w'umudugudu yavugaga cyane ati igira n'imyisibo kuko n'ingo nkeya ingo zigera ku icumi niho havuga ko hari ingo nkeya ziri munsi ya 20 avuga ati nibyo byaba byiza kurushaho kuko baziranye icyo ni kimwe icya kabiri kabazi ibibazo buri rugo rufite ku buryo bice ngo bisibo bishobora kugira ingufu cyane kumenya ikibazo bafite mu ngo zabo kibatera izo nzoka n'icyo bakora kugira ngo kubera rw'umuryango cyangwa rw'ibisibo kugira ngo izo nzoka bazirinde kuko mu by'ukuri izo ngamba byo kwigisha barazishimiye cyane. Ikindi kandi nk'uko mwabibonye mu gihe gishize Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ifitiye gahunda yo kugira ngo imanire imihigo yayo n'isuku igeze mu rwego rw'umudugudu. Urumva rero ko ingamba zose zirimo zishingira kuri uriya muturage ku mudugudu ku isibo kugira ngo binjiye mu kwigishanya hagati y'abaturage babashe guhindura imigirire cyangwa se ibikorwa bituma batagira isuku ikwiriye bityo babashe kuzamuka mu isuku birinde izo nzoka ku buryo mubyukuri babyishimiye ndetse na gahunda ijyanye no gutanga ibintu by'inzoka izo nzoka rw'umudugudu hariya mu gihe bakoze nk'iyo nama babashe gufata ibintu by'inzoka cyane cyane nk'ahantu hari n'inzoka nyinshi ho bajya babiha n'abantu bakuru abantu bakuru n'abana bose bafite ibintu by'inzoka noneho bijye no ku ngamba zo kuvuga ngo nicyo tuzakora ngo tuzarongera kurwara izo nzoka hano iwacu zibashe gucika dore ko turimo gufata n'ibinini bityo izo ngamba zo kwirinda no kuvura umudugudu bizatuma ibyuka inzoka zigabanuka mu Rwanda cyangwa se mu duce ziganjemo cyane.
Reka twakire ku murongo wa telefone itanga ishaka. Mutubabare rwose amatelefone arimo gucamo akongera agacika ariko itanga ishaka niwe tugezeho muri uyu mwanya. Uranyumva?
Yego ndabumva.
Uri hagana hehe?
Ndi mu Rwanda Kigali.
Kigali namwe murafite ibibazo nk'ibyo ngibyo by'amazi ashobora kubanduza inzoka cyangwa mwebwe abanyamujyi mumeze neza?
Twebwe abanyamujyi tumeze neza, amazi yacu ni meza nta kibazo. Ariko rimwe na rimwe dukunda kubyumva hirya no hino mu bindi bihugu by'ibituranyi, ugasanga mu by'ukuri amazi yabo baravoma hari amazi atemba adafite isuku. Bikadutera ikibazo rero nk'abantu b'Abanyafurika cyangwa se nk'abantu tuba turi ikiremwa twese tuvuga ati umuntu yagombye kubona amazi meza rwose akabaho neza kuko burya amazi meza ni nayo soko y'ubuzima.
Rwose ibyo uvuze ni ukuri. Nuko wari ufite akabazo wifuza kumbaza mutumirwa cyangwa ni intwererano?
Nari mfite ikibazo nifuza kubaza umutumirwa wacu munamutuhurize.
Barakumva.
Nashaka kumubaza nk'umuntu w'impuguke mu bintu by'ubuzima, barimo gutekereza ko bakorwa iki kugira ngo ikiremwa muntu muri Afurika kirusheho kuba cyabona amazi meza, cyane ko amazi ari adufatiye runini mu buzima bwacu bwa buri munsi?
Uravuga ku mugabane wa Afurika hose?
Ku mugabane wa Afurika hose, ariko twebwe mu Rwanda ho amazi tuyafite nta kibazo. Wenda hari ahatari nko mu biturage, ariko leta yacu igenda igerageza kuzana mu kugenda ikora ishyiraho ibikorwa remezo bagenda bayahageza rimwe na rimwe, ahantu hose amazi arenda kuhagera. Ariko hari nk'ibihugu twumva hirya no hino nka twe dukoresha ama internet tugasanga rwose amazi yaharacyari make yabafite ni uhe mugambi barimo utekereza ku buryo abantu bose muri make abantu bose babona amazi meza cyane kare neza soko y'ubuzima bw'ikiremwa muntu
ye burakoze cyane itanga ishaka wabugumye ku murongo wa telefone ubwo akagusubiza noneho Bosco ikibazo azanye cyambukiranyije imipaka ubwo hari icyo mwamubwira mwamubwira
Murakoze cyane Jeanne itanga ishaka akoze ikibazo kiza kinakomeye njye ntashobora gusubiza mu rwego rwa Afurika ahubwo ndasubiza mu rwego rw'umuturage w'u Rwanda ndetse ushinzwe gahunda y'ibishinzwe kurwanya indwara z'inzoka mu by'ukuri icyo namubwira ko ingamba dufite nizo ku rwego rw'igihugu cyacu nk'u Rwanda kurwanya zino ndwara z'inzoka kandi zikajyanye na cyane cyane n'ingamba za leta ifite zo kwegereza ibikorwa remezo by'amazi abaturage ndetse no kugereza ibyanyu n'isukura abaturage mu by'ukuri rero ingamba wenda na mafaranga zacu mu gihugu zihari njyanye tuzivugaho kenshi yanazumvishe niba yakurikiranye ikiganiro cyane cyane nuko nkuko bivuze hari ibiturage bidafite amazi birahari nibyo koko ajya nabibona haba mu nyamakuru cyangwa ahandi hatandukanye nkuko yavuze akunda gusoma inyamakuru ikiriho nuko na ya mazi nabi b'abaturage bamwe bamwe bafite kuko bagitegereje ko ibikorwa remezo bizageraho bifite bibaze n'amazi meza twifuza ko n'amazi mabi bayafata bakabasha kuyasukura mu buryo bukwiriye izo nyigisho ni twifuza ko zakwiye kuba zigera kuri wa muturage wo mu mudugudu udafite amazi meza izo nyigisho rero ntabwo twe nka benshi bikomeye n'inzoka ariko tufitemo gahunda yo gukora izo mesaje ni uko hari ibigo bishinzwe gukora izo mesaje impamvu dukora ubuvugizi kugira ngo ibyo bigo bikore iyo mesaje dufatanyije hanyuma imesaje ibashe kumanuka igihe hari umuturage abashe kunyugira agafata y'amazi mabi akahinduramo amazi meza atamutera uburwayi kuko twumva ko ni ubuvugizi bugikomeza hano mu gihugu cyacu kugira ngo wa muturage wese mu gihugu amazi afite ye kumera isoko yaba ari amazi mabi ye kumera isoko y'indwara ahubwo amubera isoko y'ubuzima bwiza binyuriye mu gufata amazi niyo yaba ari mabi akaba yayahindura akabasha kuyanywa cyangwa akoresha atanduye ndumva ari mesaje namuha mubwira ko buri gihugu burya gani wa Afurika cyo gifite intumbero yacyo niyo mpamvu ashobora wenda kugira ngo amenye amakuru ya buri gihugu ashobora nk'uko yabivuze kujya areba igihugu wenda kimushishikaje akaba mu migambi yacyo akareba gahunda gifite ariko ku Rwanda ndumva kuri gahunda ijyanye no kurwanya izindi nzoka ari cyo nabamubwiyeho
noneho masogonda icumi gusa muri rusange bo usaba ari badukurikiye cyangwa se n'abashobora na kuza kumva ikiganiro kuri interineti amasogonda make cyane icyo mwabwira twanzura
murakoze cyane icyo nabwira abadukurikiye ni uko mu gihugu inzoka ntiwazi inzoka ni indwara mbi ntabwo indwara zo kubana n'umuntu kuko zimwangirije ubuzima haba mu kugira ubuzima bwiza cyangwa se mu mikurire y'abana batoya zangiza ubuzima impande zose ku buryo zinaganisha no ku rupfu niyo mpamvu tugomba kuzirinda cyane cyane zishingira ku isuku sibyo no gushingira ku isuku tukabera n'ijisho n'abandi bagenzi bacu ubutumwa dufite niba two dukora isuku tukifuza ko n'abaturanyi bacu nabo bagira isuku ibyo bikanyurira mu kumira kwigishanya mu kuganira nabo kugira ngo duhugurane tubashe kwese kugira ingamba z'isuku zikwiriye ikindi ni ukwitaba gahunda za leta zigamije kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza hakubiyemo n'icyumweru cy'ubuzima n'iki kigiye kuba muri icyumweru gitaha
ndagushimiye cyane Jean Bosco Mbonigaba ngashimira n'abo twari kumwe bose batubajije n'abaduhaye inama n'ibitekerezo abo tutabashije guhamagara barimo Eric Yaseba Innocent Uwimana n'abandi ba Leonce John Filemo n'abandi mwese n'abandi barutegereje mukomeze kugira ubuzima bwiza ku buhanga bw'ibyuma ya Dan Crawford na Facile Gebeho kuri mikoro ya Eugenia Mukankosi hano rwo kwijwi rya Amerika tubifurize mwese ubuzima buzira umuze